yanda joyno wittude min ta cappanɗe tati nani habaruji men ni e fulfulde ɗi min Oumou Oumar janganta on. Nder ko e hibaruji men ni, himɓe tawaɓe nder nokku Ako Kan nder kominak nonni no nder Figon, ko min ta hakkillo ɗum ɗo waɗini dekiraɓe golloɓe hiɓɓe nonni no wonno boytoro e rafidiyam. Rewɓe bayluɓe kulle nawtorto e nonɗe leyɗe Afrique no gonno gaɗa hawrinde maɓɓe ko kollol kulle ɗeɓe gatta jeɗɗire bumbure ɗo nder galluñomeyi ko watta leyɗe nogay e jeego kawri galluñomeyi. Yewtere men pindinol min jaaha maraɗi min ƴeewa mbiyen komiti nonni komiti ɓiɓɓe wuroɓe tokkitone golleji gonɗe no gaɗane ɓiɓɓe wuroɓe noye ɗum laatoyi. Tokkumo non pirtol haalader kibaruji men. Gaɗa maɓɓol kominak ni de wuro Arlit nonni mars duuɓe ɗiɗi e nogay e go'o ni nokku Ako Kan to golloɓe kampani on wonno e jonde nonni ɓiɓɓe nder fi cattuɗo rewɓe maɓɓe no gonno boytoro e diyan taƴaɗan ɗon en nani ko ɓe pantini jaadimin Ousmane Oumarou.
Miɗen jooɗi caka ñolowmo sawi min mbiya diyan ɗaenɗan taƴama, diyan wala, min ƴoogay goɗɗan ndu min desi. Noye neɗɗo lootira tasaje na lonnira kolte mum? Baa ko lootoro wala, sukaɓe ɓende pini no giɗi diyan jarteɗam, no giɗi looto jaha lokkol. Neɗɗo seyɗo ummake yehi faa kare soodode diyan ɗan enɗan, na yaha eloyde gonndu mum, ɗum ndu wela. Diyan ɗam baa neɗɗo ƴoogiɗan jemma resino to weyta tawan ɗan feewi ɗan lootatako ga himɓe
deni. Goɗɗo no woodi bawɗe sooda diyam, to no woodi mo wala bawɗe. Aale ɗe gomɓe nder majje fuuno talkaaɓe, gere baa ceede kilo maaro gooto say gorra e maɓɓe torrake ko heɓa ceede mum. Ceede diyan nani hiite nani an kayni inna lillahi wa inna ilahi raji una. Jooni de ni weeti coɗɗa bidoru diyam worru herme heƴatama ñalowma on. Maire Arlit ni holli bandimin wiide ni nokku Ako Kan de nonni to horeɓe mbiyen ni leydi horeɓe leydi hoƴi aadi nonni nokku ngu ni watte dow jonde soogeji. Abdourahmane Mawli o fantini jaadimin Ousmane Oumarou.
Guidage de communac tarihi
cuuɗi ɗin ko campagne kominak maɓɓe fuu wattana ɗi nder junngo gomnanti ko wona nder junngo mairie. Nden noon gomnanti hooƴi anniya wattude soogeeji nder majji, ɗum waɗi ko nanɗon nimɓe puɗɗi haalaaji gonnoonni. Deni gomnanti hooƴi laawol laamu nder hawritere minisriɓe, ɗum ɓurimi sembe. Kanon komin njiɗi e nimɓe woni ɓe paamana ko gomnanti hooƴi ko watto cuuɗi teme ɗiɗi e goɗɗum wattude soogeeji no woodi rewɓe nder majji faa pompiiji ndiyam taƴaama dow maɓɓe. Jonɗo du ko campagne kominak on maɓɓi campagne cotto ndiyam mbiyeteeɗo sin on hakkilto e mum. Nimɓe du e saatooji ɗi njardata ndiyam ko wona e ɓulli campagne kominak ɗin. Ndenne tilayi say mo hen noon fuunde lewru waati yaa yoɓa wattaneede comteere muɗum. Ɗum woni daliila taccol ndiyam ngol.
Nogay yaago nogay e joyi lewru novembre duma gonɗen nder mum leydi Niger no woni no waɗa batu aron nonni ko rewɓe men leyɗe Afrique nonni bayloɓe kulle ko wonno waɗe nder galluñomey ngam barke kawral maɓɓe galni batu kollol ko lumoɓe no wonno waɗe parler du 29 juillet nonni ɓe kolla ano kulle maɓɓe no waɗa rewɓe leyɗe men ɓaleɓe nogay e jeego ɗi leyɗe Afrique nonni kamɓen kawri ɗo nder galluñomey. Nani ko jaadimin Mamman Ada waddi o fotti e garɓe to kawral ngal. Nafaka iri lumo kollol goo no waɗan kulle ɗemin gatta ande nder leyɗe duniya waɗan ndu kulle gaɗeteɗe nder leydi Niger darjine daaɓu mi waylata kase miɗo moƴƴina leɗɗe men fina tawa ko rewɓe nawtorto.
Ko gaddumi tumi maali ni wonno ko min gatta wuro amin ko wiyete Wusnan Dara kañum e ansan kañum e baayi kulle noon lobbe saɗne
ɗum no waɗan kulle men andi mi waylatana kulle leyɗe Afrique fuɗo ko leydi Niger. Dow mum gollanmi mi waɗa caafune nebban buƴeteɗan e kulle gon ko himɓe fuu bawta nawtori.
Ɗum woni go'o ko leyɗe kewɗe jaaɗe Afrique ɗo enɗan ngari potti nder leydi gotiri hollude kulle
leyɗe.
Ko waɗata pelle e rewɓe nogay ɓe wuro ko kirozerin. Kirozerin ni nder région mo Agadez ɓe keɓi ballaka fedde OIM walliriɓe gam ɓe keƴa ko'e maɓɓe. Ɗum ɗo tokkana gaɗa ɓeydol andal ngal ɓe gaɗana. Nani fama ka Hajiya Fatumata goto nder keɓuɓe ballaka fantini jaadimin Ahmed Fellam.
fedde o yiyamde walliti rewɓe kiiro. Miɗen jetta du fa hande ardiɓe hawsu commune 1. Miɗen belti sanne gan duuɓi majjum no ko iri ɗum e bandum fillitaki. Illu e fuɗɗode moƴƴinol talkingol ɓe kollimin ko mo hen noon fuu to witto milliyoji joyi. Nde wittake fuu na talkimu gartire ɓolum. Ɗum waɗi ko debbo goto fuu heɓi milliyoji tattati. Allah yettama, miɗen belti e ka mballa nder amin gere sodiri ɗum dammunki biroyde woɓɓe nati gattol sini maɓɓitol butigaje. Wala fu ko min mbawi wiide sana yettude Allah. Miɗen eela du rewɓe ɓe golla wurtinde inde commune
kinkumya mahiddu commune kumuci kinkumya
min ƴuwa agadas min ko tan halleydi tilabeeri kando hiite courant e celali hano téléphone noon ni golle mum wartirama noon nder commune mo Dingazi Banda der département mo Walam gaɗa ɓe gaɗino lebbi ɗuɗɗi koɓe gala iɓe nawtoro e mum noon ni denne golleji dow fi karol jawdi no dartoto woɗa noon ni ɓe gon iɓe beltoro e mum nani famaka Mustapha Hassan horejo radio Dingazi Banda o fantini jaadi min Hassan Mumuni.
Hiite kurange enden wartirama yimɓe no hen nawtoradege du miɗen jetta gomnati miɗen jetta du ardiɓe hawju commune amin o tittinkiniɓe hiite ge enden wartirama réseau o kandu min gaɗino lebbi nayyi min galama amma handen yettore Allah réseau o enden wartirama kandu denne miɗen gatta danen yaade e jeyaɓe e commune amin o enden ko watta neɗɗo amin fuu tittinkino golla yaadu yeeso heɓɓo min kawjoro duni fa handen no woɗiri are tawaɗe nder commune amin o enden ko watta irɗum he bandum to wartu kadi min galamiɗen eela ɗum du golle radio amin o enden ni min koɗi take ɗe handen jonde jaam kanni min eelata batuji jooɗa haale dow radio amin du min koɗi take ɗum.
Jeɗɗiji cakkitiɗɗi ni nder wuro mo Agadez noonni fi rafidenako no wonno ɓeydo goykaji e golleji bonɗi e golleji hirnereji noonni ko fini fuu no woni no waɗe nder ɓangeji wuro gon wakkatiji gondo fa ittol yonkiji wonno waɗe. Laamiɗo wuro gon ni no woni no watta daane yaago e ɓiɓɓe wuroɓe ɓen noonni ɓe gadda balla mu'en dow fi dartingo hano fi denako noonni. Laamiɗo Oumaru Ibrahim Oumaru fantini jaadi min Anise Karim no fi on wontiri.
Nous allons lancer un appel à la population.
Min gattan dande yaade e ɓiɓɓe wuro gadda tinnare mu'en gam waddude mballa harto ndenago gallure nde e région on suttugol wonɓe no gaɗa golle ɓiɗɗan bonɗa ko ɓen. Miɗen gatta dande yaade e mawɓe bangeje jowruɓe laamiɓe leñ hawtade gadda mballa mu'en ko hattatawe jonde jaam potal e ndenago warti caka nimɓe. Ɓe gollida du e sogeji kawjiɗe filla ndenago ɗin fuudu nder lawol wartirde keƴoran ndenagu ley commune on bako sukaɓe amen ummatore nde iri golleji ɗi gala ley hakkilloji mu'en saabe majjum waɗi komɓe nde wiya ɓe kinno to natude nder iri ɗum e bandu
dans ce genre de situation.
Noga e ɗiɗi lewru novembre ni no ñalane leyɗe afrique noonni ko ittana denugol bonondaji laabi noonni hikkani leydi niger ni waɗana batu mum zendergol laawol woni batu sappo e goɓere nder haala ka ministre kawjiɗo mbi'en ni yahu wartaji loreegi noonni alma oumaru o wi leydi niger de leyɗe afrique de leyɗe cdao noonni kayri woni jeedaɓir noonni dow fi gaɗol bonondaji laabi nder himɓe ujunaji herme mbi'en ni ko ɓatti hano pecce noga e ɗi dow herme ɓe fuu ano bononda laabi kan warata ɓe. Nonnon ni mbi'en ni Abdoulahi Burayma Touré gonduɗo andal dow fi kokkol habaru e fi habaruji kominiji noonni koko habaru noon koko andal kegani o notake jomiraɗo gaɗa jontere noonni nde o waɗi lamɗo yaafumo fewno fokkorde makko o latake kawjiɗo fi habaru fedde fawo noonni ɗo nder leydi Niger. Kasen do o latake ni horejo fedde kokkoɓe habaruji ɗo nder leydi Niger lamɗo yaafo alsilame Allah en fu. Komiti hawjine sigila hano doggudu ko tenere noonni hannden subana ni hawri hokkoɓe habaruji wurtini haala yasin ɗo nder gallu ñeme batu laawol nayaɓere de waɗata kenani noga e joyi lewru décembre noonni nder wuro Agadez ka woni ko horejo GMT wi noonni Agdal Waysan fantini Ali Tajisir Ahmed.
les grands marathons du
GMT doggudu ko tenere dum fijo pirto balli non fina tawa non maande du non dum tuga kina hikka wona dow doggudu wade gam jonde jam hebe der sahel tabu suka e maw debbo gor furwa wardo en agades nata hen endam bulaliji di endam no wodi nokkuto doggete kilometre chapan na edidi fecher mun no wodi kiloji no ga e go no waddu konto doggete kiloji sappo duka furas na kanani wabe donu nyenyu ben endam no wodi to itana kiloji joyi jangobe lycée college ka e won ko doggoto dum no wodi dondu accanandu himbe tawdaabe la ruji ben endam min kebino leydi benin to go burkina faso himbe mudun gari potti yi woybe leydi maghreb kanyo europe gari tawti be leydi niger regioji jeetati di fu tawdaade ko nanani pelle rewbe worbe ko ittu ande region fu wardo enda ndemu njoyo ho eteno joni sappo sappo no hoje region fu himbe heddibe du no wawi windude hore mudun wara nata dogga dandira o en
tout le monde pourrait s'inscrire.
Non non fedde bibbe wurobe tokkitone ano golleji di bibbe wurobe gadante de maradi singa kanani ko wadata dubi didini no wonno wada golleji mun gam maragal lobbal hebo ko wattani ano fama hebo ni horejo komiti on Saidu Abdu o hokki jadimin Mohammed Mamman fama do golleji di gonibe gada
le comité de veille
ici comité non moderne mun tawte golloobe sarusi golloobe golle jungu laadube ciukabe rewbe e konande titta himbe ni e gala bawde halude himbe nana tokka
waki porte loin
ko do woni gollal de do fedde
la mission du comité de
golle comité o enden kan woni durude ko watta himbe bawa der ko yirna nawtorade sigilaji yaadu yeso joddinaade der leydi der golle comité o duni fa hande no limte yewtinaade nafakkaji tawteedi der gilaaji en da tokkitaade dum fa hande en daara no golle cigilaade gade goni no jehira
ilande fedde de joddina
wadan hitane mubbere ko komiti amin o enden singa miden tefa natude hitane amin didabere
deuxième année
en dal ko gondo ngada dum woni ko keddon gollude
tanke representation
gila ke der saru suuji kewdi misali lokotoroje saru suuji kawji di fi diam jartedan himbe nigele comme seria mairie communique e gollirde
ko sabi ko don jaha der sarusuji di
ce déplacement dans ce
mi den jaha der sarusuji di duni fa handen gan kanji himbe buri nawtorade wakati fu der burnam e handen e jam min jehi der hopital maradi e sarusi region maradi kawji do fi cellal himbe dun duni fa handen gan tuntowade no golle den en nan gonano gadire wakati min jehuno mairie tondu min kolli maire hauta golli didde himbe ben en dan fu misali der joddinul labi yadu yesu tigilaadi fu min biidu do o waday dum o durwa hallude e himbe makko der kawride makke to min jehi fudu min kebi jabbaaki be jabi duni fa handen gollididde kollitoje de min gadani be
ado proposition
der golle gadon de o miji waddi bayle sanena
le premier changement
bayla arana kamin gi kan woni gada ko min jehuno don endan der hopital mu maradi o endan nyande gon ardibe sarusi o endan noddi min bi min gara darude de ni kollitoje de min gadannobe kollitoje de endan don no dowtani nanu ko min gari du yettore Allah bayla hebake himbe du no don no
nafusa
dum won den en wawi ede golleji mo gaddon di endan no nayori hala teddinde lamorade gonga
c'est ça même la
bonne non jati duro hebude ardengal lobbal dum woni golle e CVC comité ami o enda ardin
di CVC.
Do min derna ton habaruji men e fulfulde sai jabbito don habaruji e hausankore ko asumana shina yottintum ngada habaruji dum fu ketno dum batu joda kale mo rafika Tahir yottinta kirtento jam hirti
nyande fu kettine sigilaji studio kalangu ala sarayande joy do radio di golliditto e whatsapp do lamba chapande jetati 06 chapande jette jetati chapande joy en
to on jeggitin sigilaji jeddire
altinere fu der yewtere pindinol do fi sarayaji e yitugol hakke
talata yewtere pindinol gada kokkol habaruji do fi gurna lobban e batu joda kalen ko rewbe yande jeego e min tagi sappo joy
aljumare fu batu joda kalen mo kobe habaruji gam martude kompa ko wad der jeddire
e alal habaruji sukkabe ummatore yande joy la sara e tokkinde e fu fotten fada studio kalangu yadu leydi Niger.